ko tēne o ngā whāia, ko Pare Nathan, kei runga i te waia. Morena whāia?
Morena, morena kare.
Oh, i te morena. Tit, ko tata ne, ko tata te, ko tata te rā.
Ai,
o ngā rā.
Ko tīmata te countdown.
Oh, I'll say. Nā, pēhea te roa, mai te whakārotanga kia tū tēnei hui ki roto i a tātou i te rarawa nei, nā ko teima nei ki te wā. Ko tahi tau i whiriwhiri a pēhea te roa?
Oh, kāwe kare. E kare. You know, mātou i Roma, marae te marae o Roma, perhaps, might be waru tau ki mua, ka tīmata mātou ki te raranga ne, you know, te wānanga te aha, te aha ia marama kei te wānanga mātou. And, you know, ka kite au ngā wāhine toa. You know, and i te mutunga, ki au nei, I thought, oh, heck, these women got to get something back somehow.
Ai, kia ora.
You know, and then ka tīmata, ka puta mai te pakaro o te paripiritoi, he
ai.
Gallery,
ai.
He wāhi, perhaps, you know, whakātu ki te ao, ai. A rātou mahi, and me te hoko anō hoki.
Ai.
You know, a small... O kia au nei, ine tērā wā. And it is hoki ki te, 8 years back, ka tīmata mātou. And then, you know, ko kite au i a rātou mahi. And then about, 5 years, 6 years, ka tono mātou me haere mai tēnei hui ki konei.
No, kia ora.
And then ka kite au, you know, i a rātou mahi. And then e tērā wā, because I te wā i tīmata mātou, i te haere mai a Auntie Florrie, ki te kite i a mātou, Rizia no hoki, you know? And ka kite au, ka tino kite au i a rātou. So, I suppose 5 years back, or 6 years, we put the pono in, that it comes back up here sometime. So ka tīmata mātou ki te, you know, ki te kohi pūtea. My 6 years, you know, kohi, e mohi ono koe tērā mahi. Oh. So ka tīmata mātou ki te, you know, fundraising. Ai.
Anako, ki te te hua i aia nei, ka ki te a te praire nei, mo te pōwhiri, a te ahiahi o te praire nei.
Te ahiahi o te praire pākaraka i te marae,
ai.
Te marae o Roma.
Ai.
Kua tū tā mātou māki ki te Papa Tākaro, Putupōro, you know, at Te Rarawa Football Club. E māki tino nui. It goes from one side of the field right across to the other side.
Kia ora.
Ai. So, you know, kia au nei to house perhaps 200 weavers.
Oh, beauty.
Oh, ai.
Nā me taku rongorongo noiho, e toru ngā wāhi, ka whakaritea mo tēnei huihuinga, ko Roma tētahi, ko te tahi kura kaupapa Māori.
Okay, yeah. Ko, kei te moe rātou ki te kura kaupapa Pukemiro, you know,
ai.
Ngā mihi ki a rātou,
was
tērā kura, e kare got everything.
Mm.
You know, tērā kura can sleep up to 200 days.
Kia ora.
Māmā noiho i reira. So the manuhiri and some of the kaimahi will sleep there.
Ai.
And then they'll come to the weaving at the rugby club rooms. And then they're going to park all their cars there. And we got shuttle vans going around from the club rooms up to the marae for the kai, for the meals. Ka pere, well, e mohi ana koe tō mātou marae, we haven't got the parking space.
Ai.
E mehe mea ka ua, well, you know, that's our problem. If it rains, then what?
Ai.
So that's what we're going to do. We're just going to shuttle them up for their place.
Nō reira, ko te kura kaupapa a Māori o Pukemiro, ko tērā te wāhi, hei whakatā, hei moe.
Ai.
Nā, ki tāna hoke, ko te karapu, hutu paoro, te tahi atu wāhi.
Aye, that's where we got the marquee. That's where they're going to weave.
Oh,
and then the marae o Roma, that's where we're going to, you know, give them the kai.
Oh, kia ora whai.
Also at the marae kare, we've got in our whare tupuna in te ohaki, the whare hui, We've got a whakaturanga o ngā mahi a Riria, Auntie Flory, Sana, and etahi atu. Some from down at Ngā Puhi, you know, Ngā Tihine, some of their mahi's going to be on display in there too. You know, and those are the ones that's passed on, era mea.
Aye.
And then at the back, you know, te pare piritoi, well, we've got our own, whakaturanga in there too. And that's about the mahi of ene wahine, wahine.
Aye.
Yeah. Oh, and at kare, we've got a, in a kohanga reo, kohanga reo, kei te mahi romi romi. We've got that there.
Oh, beauty.
Mahi romi romi, aye.
Aye. And he hikoi hoki na ha, te hikoi ki te rerenga wairua.
Oh, a te rātapu. Kia mātou, we only got one bus. First 40 in, that's it. Well, that's all we got.
Aye.
But, you know, might be, pal, some of them might like to just go up on their own bands anyway.
Aye.
You know, yeah.
Nai, te whaia kia mo te taha ki te rehita, mo te hunga ka hiehia, ka araukorana mo te hunga raranga. Engari pēnei au, ka kihai au i mohio, ki te, kihai au i ako, no reira, engari ka hiehia ki te haere te tautoko i te kaupapa. Mo, e me rehita, hea ha te taha ki te?
Ate rātapu, we've got a open day.
Ai.
Open day, te kaukaraka ki te torukaraka. And te rā te wāhi, you know, the public can come in and just go through the...
Kia ora. Ka pai.
Yeah.
He aha atu wetahi kōrero hi hena koe te tuku mai ki a tāua whānau i te wā kōrero tahi nei tāua.
Yeah. E kare, kia au nei, it's always been about paying, acknowledging all those fires. Because mohi ono rātou, you know, in Pukepoto, there was a big rōpū there that worked for years. Auntie Mata, Auntie Riddle, a whole lot of them. And then at Te Hapua, there was another collective group there, worked for years. But, you know, era, ko mate ke rātou, nainei, you know? And they trying to start up again, but, you know, that's a big mahi.
Aye.
And, you know, kia au nei, it's acknowledging all those people.
Aye.
No? All those aunties, those nannies, those... So, you know, kia au nei, you know, I think we've reached that, you know, that pinnacle, I suppose, that we're bringing it back up here.
Aye.
And acknowledging them, all those weavers.
Aye. Oh, kia ora whae. Yeah. Oh, mo te taha ki te... ki te kaupapa, mihi atana ki a koe ki a koutou i roa nei te wai whiriwhiri ane ki a tū, anā kua pua wai tēnei mahi. Ka mihi whāia, ka mihi ki a koe ki te rōpū raranga o te kāinga nei, ki te whare whiritoi hoki.
Ai, yeah.
Tēnā koe whāia.
Yeah.
Ka kite a tōna wā, ngā mihi.
Okay. Kia ora.
Kia ora.